Kwale J4 wana smile na kumbe wana hate. Ukiwin maniga we celebrate. From Kitale wanajua I'm the best. Hii ni fact na tuwezi debate. Up there wanajua I'm next. Kuna wenye wana die I'm late. K-exams tuko busy hapa hakuna kurest. Patikani don't call me to my text. What you heard about me nka relate. Choice ni memeke sezi nka regret. I be laughing juu ya vila wanani red. We be out here, I be out here. Sina chuki kwa maniga wana go hard. Hata kiumane vinoma sezi nika run. Every man for himself put a fight, fight, fight. Kiwa mbele yangu you better act right. Hama rapper wana lala tell him good night. Good night, tell him good night. Hama rapper wana lala tell him good night. Wana smile na kumbe wana hate. Ukiwin maniga wa celebrate. From Kitale wanajua I'm the best. Ini fact na tuwezi debate. Wana smile na kumbe wana hate. Ukiwin maniga wa celebrate. From Kitale wanajua I'm the best. Ini fact na tuwezi debate. Manifest weka zangu juu ya meza. Kuna upendo sote bidu wa metembeza. Play KE ati ya wataweza. Wanatoa excuses kibao. Wanafatu kushikwa mavibao. Anyway, situ wache madharao. Huku ni kwetu na mziki ni yetu. Hey, mziki ni yetu. Keep hating, I see you. Nimelezo studio, I see you. Swash gang, I see you. Kani love, then I need you. Tuko juu yao, we floating. Kitale in the building show, we hosting. Cheki swag safi, we flossing. Hapa kazi tu, they dozing. Hey, hey. Hustle me na chopper, you get me. Hey, hey. Watu wa Kitale, look at me. Hey, hey. Kama wona choma we seti. Hey, hey. Hakuna love ba maniga tuteti. Mr. Itamu ni my marinette. Every win hapa ni kucelebrate. Bad energy hapa high west. Tumekuwa busy checking my leg. Watiaji wa made na kindness. Siwafiche sema vitu direct. Watiaji wa made na kindness. Siwafiche sema vitu direct. Keep hating, I see you. Nimeleza studio, I see you. Swash gang, I see you. Kani love, then I need you. Keep hating, I see you. Nimeleza studio, I see you. Swash gang, I see you. Kani love, then I need you. Wana smile, na kumbe wana hate. Ukiwin maliga wa celebrate. From Kitale wanajua I'm the best. Ini fact, na tuwezi debate. Wana smile, na kumbe wana hate. Ukiwin maliga wa celebrate. From Kitale wanajua I'm the best. Ini fact, na tuwezi debate. Hey! Swale Jeffo. Yeah. My fam. Entertainment. You know what it is. Hapa kazi tu. Hapa kazi tu. Hapa kazi.